Omupira ngeri gye guwedde nze sigitegedde nukiyakyusamu Omukwano gwange omungi bwe gutyo nze ndaba oguyiwa Bwe yali awomu kukira katunda kakati okawa olinga akatanga Wagenda ludda wambuuza nyawo nkimanyi N'obubaka bwange tokyabuddamu essimu yange wagyerabira Wabula ntadde ku kigumaza Lukiya nawe Nkuma lubugo nga lubaale mubbe eyakutwala enganda bye Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe Eno red card gy'ompadde mukwano wandigize olinda mu munnange Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe Nze bino bye ndabasa bisuubira nti oba biribeera bwebiti Nze yekwe muntu gwe nayagala era nekuwa n'omutima gwange Kale mama bw'oba bw'osazeewo nze kansigale nga nkaaba n'aba bakulimba kimanye mbuli kyoliba kyawa Hasani kasuse yangamba nkute nze naye omutima gwalema wabula ndajja nyange male muto si mukwano nawe Nkuma lubugo nga lubaale mubbe eyakutwala enganda bye Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe Eno red card gy'ompadde mukwano wandigize olinda mu munnange Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe Tetuganye wankyaye mikwano n'onsuubisa obutande kulira Kati nzinjagala manye munnange kiki ekyakutuukako Bwe yali awomu kukira katunda nkakati okawa olinga akatanga Wagenda ludda wambuuza nyawo nkimanye N'obubaka bwange tokyabuddamu essimu yange wagyerabira Wabula ntadde ku kigumaza mukwano nawe Nkuma lubugo nga lubaale mubbe eyakutwala enganda bye Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe Eno red card gy'ompadde mukwano wandigize olinda mu munnange Lwaki oteeka ku kigumaza mukwano nawe